Chiba pula basira, kubera bamala ne bakuma, wow wow.